kila ninachoona ni ndoto ya kila hatua nilofikia ni ndoto ya kila nilichoomba ni ndoto ya kila hatua nilofikia ni ndoto ya
kiu yangu wendo yangu shambe you're the one I love you toto yangu nlale
you're my one and only hakika kituni hapa ujanifanya nikonde na nenepa ukiwa hapa kila hatua usho wa ndoto ni hapa Mola najua you're my one and only. Ndoto yangu mimi kuwa na wewe, nafsi yangu mimi kuwa na wewe. Ndoto yangu mimi kuwa na wewe, nafsi yangu mimi kuwa na wewe. You're my one and only.
Usinifanye nikonde. Tulitembea pamoja kuifukuzia ndoto. Tulipigana pamoja kuikaribia ndoto. Tuliamini amini tukakubaliana nawe. Ndoto yangu ndoto yako, ndoto yako ndoto yangu. Mafanikio tunayo si bahati ni mipango.
Kila hatua usho wa ndoto ni hapa Mola najua. You're my one and only. Ndoto ya mimi kuwa na wewe, nafsi yangu mimi kuwa na wewe. Ndoto yangu mimi kuwa na wewe, nafsi yangu mimi kuwa na wewe. You're my one and only.
Usinifanye nikonde.